I've been trying to get up to you, but you don't believe me. I'm trying to get up to you, but you never want to come down. You're upside down.
Whoa, 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 wh